franchise, yeah. I let it panifla. I look broke, bei angefika. Na kila siku, same color t-shirt. Juni expensive, kila siku kubadilika. Na for a long time, ajo kwa kilalamika. Vila na grind, napata a clear picture. Bahati mbaya, kuna pesa za waziza. Maisha kahi, sisemi rada ni visa. Ata kishika tama, stakata tama. Ata kama shiko na visanga na drama. Walisema sana, tiki sana maana. Kuchekesha kichele, ninachelewa. Ata nikishika tama, stakata tama. Ata kama shiko na visanga na drama. Walisema sana, tiki sana maana. Kuchekesha kichele, ninachelewa. Stakata tama. Tama. Tama, tama. Hatuendelei mambo itabadilika. Reality ni hashadi anakasirika. Antaka change of life madinga kubadilisha. Forever and never landi hataibisha. Kudumu kwa haiba anataka kukimbiza. Anakazana hezi yoyoma kuisa. Na kuibisha skill ni bada kama misa. Amechoka haizi endelea hivo kabisa. Mali hakuna progress anaingia ingia. Vaku ikona do anajaribu kudandia. Ampenda mizigo anataka kupakia. Akikumbuka sheko sapa kulalia. Ata kishika tama, stakata tama. Ata kama shiko na visanga na drama. Walisema sana, tiki sana maana. Kuchekesha kichele, ninachelewa. Ata nikishika tama, stakata tama. Ata kama shiko na visanga na drama. Walisema sana, tiki sana maana. Kuchekesha kichele, ninachelewa. Stakata tama. Stakata tama.